Blog Talk Radio.
Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it. Sing out. Let it rain. Let it rain. Open up the gates of heaven. Let it rain.
Let it rain.
Let it rain. Open up the gates of heaven.
Come on.
We want
Hallelujah. We are live. This is the Prophecy at the Midnight Hour, and we're broadcasting out of Rockville, Maryland, a suburb of our nation's capital. And welcome back all of the precious listeners of the Lord throughout the United States of America, and even the global listeners and those on the archives and also on iTunes seeking for the word of the Lord. This is segment 3 and the conclusion of qualities of pastors, Christians, and salvation taught by the mighty prophet of the Lord. This was a night vigil, a teaching of the mighty prophet earlier this summer on Jesus is Lord Radio. This was live. This was broadcast of the pastors throughout the world without exception. This is also broadcast and directed towards the believers, the Christians, those of us that call upon the name of the Lord, the specific qualities that we would exude as believers, that we would display, that we would demonstrate, if you will, the evidence of our faith and the qualities and characteristics of the servants of the Lord. There are many, many points, and we strongly urge and encourage to please get a capture device of some sort, whether paper or pencil, handheld device, iPhone, cell phone, computer, and follow along. We covered 10, the mighty prophet covered 10 points in segment 2. Segment 1 was the introduction. Segment 2 began in the message of the Lord. This is just a brief recap of numbers 1 through 10, just a very, very brief recap. And then we'll introduce Pastor Jose Bobadilla from the California altar, and we thank the Lord for his time and what the Lord will share with Pastor Jose. But first, let's go to point 1, the foundation for the characteristics of a pastor, a believer in the Lord, a Christian. A fierce biblical faithfulness. In other words, we must be faithful to the word of the Lord, faithful to the Lord, to survive in this world, in this darkness. We really can't argue or debate that. One, it's from the Lord. Two, and he spoke it through his mighty prophet. But three, even if that's offensive to our flesh, even our own eyes can see and look all around how many have compromised given the darkness of this world and the convenience and the expediency of stretching the truth or compromising with sin. After all, how can the pastor be a deliverer unless he himself has been delivered? That includes being delivered from lying, being delivered from deception, and being delivered from a superficial faith, a faith that just points at the things of this world rather than the kingdom of God. For if the pastors don't lead the house of the Lord, the children of the Lord, into the kingdom of God, who will? Number 2, with long-term tenure. That is, in other words, the pastor, the Christian, is laying down a foundation for a long endurance, the long haul, if you will, but keep in mind, destination on this highway to holiness is the kingdom of God, not the kingdom of man. There are many challenges in this world, and the mighty prophet went through and delineated several of them, that making gains for the gospel requires a long-term focus, long-term tenure, and let's not lose sight of the eyes on the prize, entry into the kingdom of God. That's the purpose for Christ coming. He gave us the grace to overcome sin. He covered our sin, sent the mighty Holy Spirit, so we would enter into the kingdom of God. Very good news. Number 3, with confident humility. That's a compelling confidence. Some of us might call that charisma, but not the type of charisma of the flesh. This is from the Holy Spirit, where the Holy Spirit imbues us with the confidence of the Lord. And after all, if it's his work and it's his word, we can be confident he will get the job done. Number four was outstanding leadership. A good leader hears the voice of the people in his ears, and the mighty prophet went on further. And don't we know that some of the very best leaders know how to shut up and just listen? And it's a hard thing. We know the proverb, the fool is fond of hearing his own opinion. And we even have a modern proverb that says, better to remain silent and let them think you're a fool than to open your mouth and remove all doubt. Solid leadership is about listening, and for the pastor to listen to the sheep, and also for those of us that are ministering the gospel to listen and hear for the children of the Lord actually are. Number five was responsibility. This is responsibility 360 view responsibility. This is understanding the opportunity cost. This is understanding awareness. This is understanding that it's a call that can't fall, as an example, into sexual sin. This is a responsibility for the church as an entirety. This is a responsibility that the actions of the pastor, the actions of the believer, of the Christian, is reflected upon those around them. Even went into more detail. Please do pick up the second segment. Very, very powerful, very eye-opening. Sixth quality was unconditional love for God's people, reflecting the true character of Christ. This one really hurts because this is what the example we see in the scripture clearly, and all of these are in the Bible. But this was the example that Christ showed on the cross. This was the example that Christ showed throughout his entire ministry. And this is one of the hardest things to do because the sheep can see it for one. Two, you can't fake it in the flesh. And three, it's only the mighty Holy Spirit that enables the believer, that enables the pastor to show unconditional love to God's people, even after they're abused. And believe it or not, when you're in leadership, that's going to happen, like it or not. It's part of the territory. Number seven was persistence. Number eight was the desire for a lasting legacy. So in other words, again, the long-term focus is what type of ministry is the pastor building? Is it just money and bricks and mortar and building? Or is it children into the kingdom of God? Is it a legacy of righteousness that would run through the generations? And don't we know the Lord sees us through the generations, and we hear that he is the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And we see that over and over again. Number nine was the quality of a pastor to prepare a holy church is one that is outwardly focused, obviously not myopic, not selfish, not self-centered, not self-seeking, but aware of the consequences of those around him or her, and always keeping that first and foremost in mind, the sensitivity to the Lord. And then number 10 was to maintain a positive perspective in the ministry. In other words, he's preaching it, living it, not faking the optimism, not faking the joy of the Lord, but actually living it. Once again, how can the minister be a deliverer unless the pastor himself is delivered? And so it is for those of us that minister as believers and in our own walk. If we're not delivered, how can we expect to share the word of the Lord in someone's life and for them to be delivered? Those were number 1 through 10. And we'll hear the rest in this segment, and we'll capture them also and put them on the website at a later date. But for now, I'd like to hand the microphone and the time over to Pastor Jose Bobadilla from the California altar. And Pastor Jose, we're very appreciative for the time this evening. We bless the Lord, and also just a really, really powerful message from the Lord. This one is hostile to the flesh, as they all are, but this one particularly hits really close to home. What's the Lord put on your heart for this evening segment?
Amen, Pastor. Shalom, and shalom to all the precious saints tuned in from here in the United States of America and globally, as the Lord leads you to listen to the broadcast of the Lord, because this is the message of the Lord, precious saints, to his sheep, to his ministers globally. As we are hearing, this is a global message. This is a message to the nations, precious saints, that it is now time to repent. It is now time to return to the righteousness and the holiness of the Lord. This is the hour that the Lord himself is ministering to his church, precious saints. As we are hearing the structure, the Lord's church, at this hour, these are the 10 points that are given by the Lord to his mighty prophet, precious saints, to deliver them to the nations, to the ministers of the Lord at this hour, so that we can now build a foundation on the rock, on the Lord, precious saints, on a solid foundation. It is now time to separate from the ways of man, from the ways of the world, precious saints. It is now time to return to the Lord. The consequences are eternal. This is now time to focus on eternity, precious saints. As we can see, it's happening globally. As the Lord has told us through his mighty prophet throughout the years of what is to come, the prophecies have been heard, have been told live on radio. They are captured on YouTube, on audio recordings, and they are all free. There is never any money asked or required. The message and the warning from the Lord himself to all the precious saints throughout the globe. It is time to repent and to turn away from all sin, to separate ourselves from the wickedness of this world, from the love of money, from the love of self, from idol worship, because that is the major problem right now in the world, the love of self, idols. Everybody idols things. It is time to return to the Lord. The mighty Holy Spirit is ministering to the church at this hour. We are hearing step by step. The Lord is guiding us by our hand on the highway of holiness. Precious saints, we need to make ourselves available. We need to return to obedience. We need to be obedient to the voice of the Lord. We need to surrender our hearts completely, precious saints, because that is required. To read from the word of the Lord.
Amen.
And this is from the book of Psalms 73, verses 23 to 26. The book of Psalms 73, verses 23 to 26. Yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterwards you will take me into glory. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Thank you, Pastor Lou.
Amen and amen. Thank you, Pastor Jose. Very precious listeners, we're going to go into the final segment. Those capture devices ready. Down these points, you will also find them in the Bible as we're going through and as the Lord is instructing the church. And heard Pastor Jose, and it's true. This is the Lord, through his mighty prophet, giving the church step-by-step instructions. The Lord knew that the day would be exactly what it is today, that it would be dark, that it would be wicked, that it would be confused. And so the Lord is settling the matters for us. He's giving us the roadmap. The highway of holiness is before us, and we can either take that or not. But one thing is certain, the highway of holiness and the instructions of the Lord, they lead to life in the kingdom of God. And to reject the instructions of the Lord, especially at this hour, that has an alternative destination. And the word of the Lord, it will indeed be fulfilled, because heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will never perish. This is segment three, the conclusion. This is the qualities of pastors and Christians. These are also free on iTunes and also free at JesusIsLordRadio.info and also on RepentAndPrepareTheWay.org. You can take these MP3s and share them with your pastors and with your church and also with your fellowships. Highly encouraged. This is segment three, the conclusion of qualities of pastors and Christians. Shalom, shalom.
We saw in the first segment,
tulipata kuona katika awamu ya kwanza,
that the Holy Spirit, when he comes to the church,
ya kuwa wakati Roho Mtakatifu anapolijia kanisa,
he brings much to the pulpit.
Analeta mengi kabisa kwa madhabahu.
And he brings much to salvation.
Na analeta mengi zaidi kwa wokovu.
And I think that speaks about how much the Lord has invested in the salvation of Christ Jesus.
Na ninadhania hiyo inanena kuhusu mengi kabisa ambayo Bwana amewekeza katika wokovu wa Kristo Yesu.
And I told you that it's interesting to talk about these very novel qualities that are discipling pastors today now.
Na niliwaambia ya kwamba ni jambo la kupendeza kabisa kunena kuhusu hizi sifa ambazo zinawafundisha wachungaji leo hii.
In this program.
Katika kipindi hiki.
Having passed through them.
Nikiwa nimekwisha kuzipitia.
I talked about persistence. I gave the real examples of how things happened in this ministry in the beginning, how people walked away because the message wasn't sweet.
Nilinena kuhusu uvumilivu na vile ambavyo mambo yalitendeka pale awali katika hii huduma, hata vile watu waliondoka wakaenda zao,
but
kwa maana ujumbe haukuwa mtamu.
But you must persist on.
Lakini ni lazima uvumilie na kuendelea.
And I told you how people walked out on me.
Na nikawaambia vile watu walinipuuza wakatembea wakaenda zao.
And I said one of the clips that is on YouTube.
Na nikasema ya kwamba moja wapo ya awamu zilizoko kwenye YouTube.
It says prophet of the Lord humble beginning.
Inasema nabii wa Mungu mwanzo wa unyenyekevu.
When there was so much rejection and the few ten had gathered, ganged up and said they must punish me.
Wakati kulikuwa na kukataliwa kwingi kabisa na wale wachache kumi niliowakusanya wakajumuika pamoja na wakasema lazima waniadhibu.
Because of the rebuke of sin that I rebuked.
Kwa sababu ya kukemea dhambi vile nilikemea.
And but now you see,
lakini,
you don't have to change the message.
Lakini sasa unaona ya kwamba hauhitajiki kubadilisha ujumbe.
Because for me the message was not mine.
Maana kwangu mimi ujumbe haukuwa wangu.
I'm just a messenger.
Ni mjumbe tu.
I'm just an envoy, the carrier.
Mimi ni mbebaji tu, chombo.
And I remember I had to shave my head and I shaved my beard and I walked to the mountains on Menengai. I began to preach to the mountains and the rocks and the trees and the lakes and the rivers.
Ninakumbuka kwamba nilinyoa kichwa changu na ndevu zangu na nikaenda zangu kwa milima ya Menengai na kuanza kuhubiria mawe, maziwa na mabahari na milima.
Sometimes that is how ministry is built.
Wakati mwingine hivyo ndivyo huduma inajengwa.
Persistence.
Uvumilivu.
That you may refuse to change the message despite the pressure.
Ya kwamba ukakatae kabisa kuubadilisha ujumbe hata kama kuna pressure kiasi gani.
Look at how big it is right now.
Tazama vile ilivyo kubwa zaidi hivi sasa.
Now there is a testimony.
Sasa kuna ushuhuda.
Of God's presence and help.
Ya uwepo wa Mungu na msaada.
When now you hear about over 20 million people in Kenya and globally we don't know the amount. That's when you really know that it is so important to have this quality of persistence. Don't give up.
Wakati unaona kwamba hapa Kenya ni watu milioni 20 na kote kote duniani sijui wamefika wangapi, na unaona sasa umuhimu wa kuwa na hiyo sifa inaitwa uvumilivu, usikate tamaa.
So we reached up to point number 10, the positive perspective.
Kwa hivyo tulifikia mpaka ile hoja ya 10, kuwa na nia iliyo dhahiri.
Number 11 says.
11 inasema.
My ministry.
Huduma yangu.
Is not my job.
Sio kazi yangu.
But is my life.
Lakini ni maisha yangu.
In other words, the Lord is saying.
Kwa maneno mengine Bwana anasema.
For you to be a pastor that prepares that perfect bride of Christ today.
Ya kwamba kwako wewe kuwa mchungaji anayeandaye huyo biarusi mkamilifu wa Kristo leo hii.
That ministry has to be a calling in your life.
Hiyo huduma ni lazima iwe mwito katika maisha yako.
It cannot be an 8 a.m. to 5 p.m. job.
Haiwezi kuwa ni kazi ya kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni.
Whereby after 5 you say these are now my after hours. I turn off my phone.
Ambapo
these hours now belong to me.
Ambapo sasa baada ya saa 11 unasema haya ni masaa yangu sasa, ninazima simu manake ni masaa yangu binafsi.
The Lord Jesus did his ministry 24/7.
Bwana wetu Yesu Kristo alitekeleza huduma yake masaa 24 kila siku 24/7.
And in that way he accomplished his mission here on the earth.
Na katika namna hiyo akatimiliza misheni yake hapa chini duniani.
And in so doing.
Na katika kufanya hivyo.
He was available. He demonstrated to us.
Alikuwa anapatikana na akatuonyesha.
He demonstrated to us.
Akatudhihirishia.
That the calling of the Lord is your life.
Ya kuwa mwito wa Bwana ni maisha yako.
Sometimes. It is 3 a.m. when the distress calls come.
Wakati mwingine ni saa 9 za usiku ambapo simu za dhiki zinakuja.
Let me put it better.
Wacha nikaiweke bora zaidi.
Most of the time.
Wakati mwingi.
It is 2 a.m., 3 a.m. when those phone calls come. Men of God, pray, the baby is not breathing.
Ni hiyo.
Men of God, pray, we are rushing the baby to hospital in a taxi right now.
Wakati mwingi ni hiyo saa 8 usiku kuelekea saa 9 usiku ambapo simu inakuja ya kwamba nabii wa Mungu, ombea mtoto hapumui, ombea mtoto tunamkimbiza hospitali kwa taxi.
The Lord is saying.
Kwa hivyo Bwana anasema.
But for you to be an effective pastor.
Ya kwamba kwako wewe kuwa mchungaji ambaye anatekeleza vikamilifu.
At this age.
Katika kizazi hiki.
For you to be an effective pastor.
Kwako wewe kuwa mchungaji anayestahili.
At this hour.
Katika saa hii.
You must live your ministry as your life.
Ni lazima ukaishi huduma yako kama maisha yako.
You must live your ministry as your life.
Ni lazima ukaishi huduma yako kama maisha yako.
There is no way.
Hakuna njia yoyote.
You can separate your ministry from your life.
Ambapo unaweza kutenganisha maisha yako na huduma yako.
At this time.
Katika wakati huu.
There is no way.
Hakuna namna yoyote ile.
At this hour.
Katika saa hii.
At this hour.
katika saa hii.
The biggest problem now,
shida kubwa zaidi hivi sasa,
is that pastors,
ni ya kwamba wachungaji,
have separated their ministries from their lives.
Wametenganisha huduma zao toka kwa maisha yao.
At this time,
katika saa hii,
they take vacation,
wanaenda kwa likizo,
they have their own time,
wako na wakati wao wenyewe.
When this is the time when ministry ought to be 24 hours 7 days a week.
Ili hali huu ndio wakati ambapo huduma inapaswa kuwa masaa 24 kila siku, siku saba kwa juma.
Oh, I'm not able to come because I have a promotion exam.
Atisiwezi,
I have a promotion course.
Atisiwezi kuja manake nina mitihani ya kupandishwa cheo ama nina masomo ya kupandishwa cheo.
Quality number 12.
Sifa ya 12.
The Lord requires of us to serve him with gladness.
Bwana anatuhitaji ya kwamba tukamtumikie kwa furaha.
Quality number 13.
Alafu sifa ya 13.
A pastor that will set up a church.
Mchungaji ambaye ataliimarisha kanisa.
A holy church.
Kanisa takatifu.
A church that will be able to build the bride of Christ.
Kanisa ambalo litaweza kujenga biarusi wa Kristo.
A holy bride of Christ.
Biarusi mtakatifu wa Kristo.
That pastor.
Huyo mchungaji.
Must serve the Lord.
Ni lazima akamtumikie Bwana.
Gladly.
Kwa furaha.
13. Must empower others, meaning equip people around him.
13. Ni lazima akawaami wengine, kumaanisha ni lazima akawajenge wale walio karibu naye.
Equipping others.
Kuwajenga wengine.
Empower others.
Kuwatia nguvu na uwezo wengine.
This program today.
Hiki kipindi siku ya leo.
Is empowering the pastors.
Kinawatia nguvu wachungaji.
Today.
Siku ya leo.
This program here.
Hiki kipindi mahali hapa.
This discipleship program here today.
Hiki kipindi cha ufundishaji leo hii mahali hapa.
Is empowering the pastors.
Kinawatia wachungaji nguvu.
Jesus himself.
Yesu mwenyewe.
He empowered others.
Aliwatia wengine nguvu.
He empowered us.
Alitutia nguvu sisi.
And the Lord is saying.
Na Bwana anasema.
Today.
Leo.
For you to build a holy church.
Kwako wewe kujenga kanisa takatifu.
The bride of Christ.
Biarusi wa Kristo.
You must be able to disciple people.
Ni lazima ukaweze kuwalea wengine.
That when they go this way.
Ya kwamba watakapoenda katika njia hii.
You go this other side.
Wewe enda upande huu mwingine.
And you can do exploits unto the Lord.
Na unaweza kumfanyia Bwana maajabu.
The present day pastor.
Mchungaji wa leo hii.
That will prepare a holy church.
Atakayeandaa kanisa takatifu.
Is not a gossiper.
Si msengenyaji.
Gossip must not be found in you.
Masengenyo hayapaswi kupatikana ndani yako.
And I've said repeatedly.
Na nimesema kwa kurudia rudia.
You can only be a gossiper when you are idle.
Waweza kuwa tu msengenyaji wakati hauna kazi.
I see in this ministry for example.
Ninaona kwa mfano katika hii huduma.
The work is enormous.
Kazi ni kubwa sana.
It's like every 3 months. The church has been expanded and stretched out.
Nikana,
because there is an overflow.
Nikana kwamba baada ya kila miezi mitatu, lazima kanisa lipanuliwe na kuongezeka, manake kuna idadi kubwa za watu zinaongezeka.
People need baptism.
Watu wanahitaji ubatizo.
They have to be taught baptism.
Lazima wafundishwe ubatizo.
People need to be taught the Holy Spirit.
Watu wanapaswa kufundishwa Roho Mtakatifu.
Salvation.
Wokovu.
Behold, you are a new creation.
Tazama wewe ni kiumbe kipya.
Turn away from sin.
Geuka kutoka.
Reject
kwa dhambi.
Sin.
Kataa dhambi.
There is work.
Kuna kazi.
And there is no room for gossip.
Na hakuna nafasi ya masengenyo.
Gossip is evil.
Masengenyo ni uovu.
The pastor of this hour.
Mchungaji wa saa hii.
That the Holy Spirit is raising at this hour.
Ambaye Roho Mtakatifu anamuinua katika saa hii.
That will present a glorious bride unto the Lord.
Atakayemwasilishia Bwana biarusi wa utukufu.
Must be attractive spiritually.
Ni lazima awe wa kuvutia kiroho.
spiritually attractive, I said.
Mwenye kuvutia kiroho.
Meaning when people see you, they see your ministry, they say, I want to follow that God.
Kumaanisha wakati watu wanakuona na wanapoona huduma yako, wanasema nataka kumfuata Mungu huyo.
And I said there are many things you can do.
Na nikasema kuna mambo mengi unayoweza kufanya.
That can complement the work God has given you.
Ambayo yatainua kazi ile ambayo Bwana amekupatia.
Today's pastor that will be able to prepare the church at this hour.
Mchungaji wa leo hii ambaye ataweza kuliandaa kanisa katika saa hii.
The 17th quality that the Holy Spirit will bestow on that pastor.
Sifa ya 17 ambayo Roho Mtakatifu ataweka juu ya huyo mchungaji.
He must be blameless.
Ni lazima awe hana lawama.
Number 18.
18.
He says he must be honest.
Anasema ni lazima awe mwaminifu.
But 17 the blameless means.
Lakini 17 hiyo bila lawama inamaanisha hivi.
That in whatever you do in your ministry.
Ya kwamba katika chochote utendacho kwa huduma yako.
You will always make sure that you are building a stripe. You are building a stature. You are building a character.
Utahakikisha kila wakati ya kwamba unajenga kimo fulani, unajenga tabia fulani.
That when people look back they see blameless.
Ya kwamba watu wakiangazia nyuma wanaona bila lawama.
And he says.
Na anasema.
The pastor that is the pastor of Christ at this hour.
Mchungaji ambaye ni mchungaji wa Kristo katika saa hii.
Must be hospitable.
Ni lazima awe wa kuwakaribisha wageni.
That is a beautiful quality that the Holy Spirit brings to the pulpit.
Hiyo ni sifa ya kupendeza kabisa ambayo Roho Mtakatifu anaileta kwa madhabahu.
Must be lover of good.
Lazima awe wa kupenda mema.
Number 23.
Ya 23.
Good to God means holy.
Nzuri kwa Mungu inamaanisha takatifu.
Meaning loves holiness.
Kumaanisha anapenda utakatifu.
Loves holy.
Anapenda takatifu.
Another point.
Alafu alama nyingine.
That the Holy Spirit, a quality that the Holy Spirit brings is must be self-controlled.
Sifa nyingine ambayo Roho Mtakatifu analeta ni ya kwamba lazima awe na kiasi.
Meaning you are able to delineate the flesh from matters of the spirit.
Kumaanisha ya kwamba unaweza kutenganisha mwili na mambo ya kiroho.
The pastor that the Lord desires today.
Mchungaji ambaye Bwana anamtamani leo hii.
Must be upright.
Ni lazima awe mnyofu.
Another point, must be holy.
Alafu sifa nyingine, lazima awe takatifu.
Must be disciplined.
Lazima awe na tabia njema.
Must show commitment to service.
Lazima aonyeshe bidii na kujitolea kwa huduma.
Must have servant leadership.
Lazima awe na uongozi wa kiutumishi.
Must have integrity.
Lazima awe na uadilifu.
And we know that integrity is one big thing that is right now missing in the church.
Na tunajua kwamba uadilifu ni jambo moja kubwa kabisa ambalo hivi sasa linakosekana kanisani.
Integrity means you must be above board.
Uadilifu inamaanisha ni lazima uwe zaidi ya aibu.
In everything you do.
Katika kila kitu unachotenda.
And beyond reproach.
Na mbali kabisa na aibu.
The pastor must have exemplary character.
Mchungaji ni lazima awe na tabia za kipekee.
Meaning.
Kumaanisha.
Must be an example others can follow.
Lazima awe mfano ule ambao wengine wanaweza kuiga.
When you look at yourself as a pastor.
Unapojitazama kama mchungaji.
Do you have exemplary character?
Je, una tabia za kipekee?
Must be an example others can follow.
Lazima awe mfano ambao wengine wanaweza kufuata.
And that brings you a lot of responsibility.
Na hiyo inakuletea kujukumika kwingi sana.
Because.
Kwa kuwa.
It makes you a leader.
Inakufanya kuwa kiongozi.
That in whatever you do.
Ya kwamba katika chochote utendacho.
You know people are watching.
Unajua kwamba watu wanatazama.
Exemplary character.
Tabia za kujitokeza.
The pastor.
Mchungaji.
That will be able to prepare the glorious church of this hour.
Atakayeweza kuliandaa kanisa la utukufu la saa hii.
Must have excellent communication skills.
Ni lazima awe na mbinu timilifu za mawasiliano.
Which does not just mean what to say, knowing what to say, but how to say it also.
ambayo haimaanishi tu kujua lile la kusema, lakini vile ya kulisema pia.
The Holy Spirit will normally help you and show you how to say it.
Roho Mtakatifu kwa kawaida atakusaidia na kukuonesha jinsi ya kuisema.
That which he wants you to say.
Kile anachokutaka ukiseme.
So I said excellent communication skills that you may pass the message on.
Kwa hivyo nilisema ya kwamba ni mbinu timilifu kabisa za mawasiliano ili ya kwamba ukaupitize ule ujumbe.
The Holy Spirit also will launch you deep like the olive tree.
Roho Mtakatifu pia atakuingiza vilindini kama mti wa mzeituni.
That you may have the character called endurance.
Ya kwamba uwe na sifa inayoitwa subira.
And perseverance, I put them together.
Na saburi ninaweka pamoja.
The olive tree normally launches its roots very deep, so even in the dry, rocky mount of olives, it still grows there.
Mzeituni kwa kawaida hupeleka mizizi yake kilindini kabisa, kiasi ya kwamba hata wakati wa ukame, hata uko juu ya mawe, bado utaendelea kunawiri.
The pastor that is after the heart of Christ today.
Mchungaji ambaye moyo wake ni baada ya moyo wa Kristo leo hii.
That prepares the bride of Christ.
Anayemuandaa biarusi wa Kristo.
Must have this quality and character called patience.
Ni lazima akawe na hii sifa na hii tabia ambayo inaitwa subira.
Patience.
Subira.
Patience.
Subira
is what is lacking today.
Ndio kile ambacho kinakosekana kanisani leo hii.
People don't have patience at the pulpit.
Watu hawana subira kwa madhabahu.
In the church.
Kanisani.
The pastor must also receive from the Holy Spirit this character called courage. Meaning no fear.
Mchungaji pia ni lazima akapokee kutoka kwa Roho Mtakatifu sifa inayoitwa ujasiri, kumaanisha hakuna hofu yoyote.
The Holy Spirit will also give you strength. Roho character.
Roho Mtakatifu pia atakupatia sifa nyingine inaitwa nguvu.
Boldness.
Atakupatia umakinifu.
Ability to inspire people.
Atakupatia uwezo wa kuwachochea watu.
And that is so important because in the church you need to build teams. You need to build home cells. You need to build youth ministry. Team builder, you build teams.
Na hiyo ni ya muhimu kabisa, manake kanisani unahitajika kutengeneza makundi, kutengeneza shirika za nyumbani, kutengeneza makundi mbalimbali, kujenga makundi tofauti tofauti.
The pastor of this hour.
Mchungaji wa saa hii.
With so much distraction going on in the world today.
Na uharibifu mwingi kabisa ambao unaendelea leo hii duniani.
Distraction forces that are distracting.
Na nguvu nyingi kabisa ambazo zinatoa umakinifu zinazoendelea leo hii duniani.
He says.
Anasema.
The Holy Spirit is the only one that can make you have this character called goal oriented.
Roho Mtakatifu peke yake ndiye anaweza kukupatia hii sifa ambayo inaitwa kuwa na lengo la shabaha.
So you open up the church.
Kwa hivyo unafungua kanisa.
And your goal is to evangelize this community.
Na lengo lako ni kufanya uinjilisti kwa hii jumuiya.
So you always do things that are focused on this.
Kwa hivyo,
driven by this goal.
Kwa hivyo kila wakati utafanya vitu vile ambavyo vinaendeshwa na hili lengo lako.
The Holy Spirit brings joy.
Roho Mtakatifu huleta furaha.
In ministry, so it brings the character called enthusiasm.
Katika huduma, kwa hivyo analeta sifa inayoitwa furaha kuu.
The pastor that builds the bride of Christ today must be zealous.
Mchungaji anayemjenga biarusi wa Kristo leo hii lazima awe na ari.
Jesus was zealous.
Yesu alikuwa na ari.
And he built his ministry with zeal, and the scriptures foretold about the zeal for the house that he would have.
Na akajenga huduma yake na ari, na maandiko yalitabiri ile ari ya nyumba ya Bwana ambayo angekuwa nayo.
And I think that is John chapter 2 verse 17, he talks about it there.
Na ninafikiria hiyo ni Yohana 2:17 anaizungumzia pale.
Today's pastor,
mchungaji wa leo hii,
that will build the bride that is holy,
atakayejenga biarusi aliye mtakatifu,
must be passionate.
Ni lazima awe na kupenda.
He must also be forgiving.
Lazima pia awe wa kusamehe, ni sifa nyingine.
Now passionate is very powerful, but compassionate meaning feeling sympathy for people.
Ingine ni ya kuwa na huruma kwa watu, nyingine.
Hallelujah.
Hallelujah.
He must also be sensitive to the needs of God's people.
Pia ni lazima awe makinifu kwa mahitaji ya watu wa Mungu.
This is what has lacked in church.
Hiki ndicho kimekosekana kanisani.
To cause the widow's ministry to crumble in church today.
Na kusababisha huduma ya wajane kuvunjika vunjika kanisani leo hii.
And the orphans ministry to collapse.
Na huduma ya mayatima kuporomoka.
Sensitive to the needs of God's people.
Makinifu kwa mahitaji ya watu wa Mungu.
Only the Holy Spirit can bestow that in you.
Ni Roho Mtakatifu tu anaweza kuweka hiyo juu yako.
Another quality that the Holy Spirit must bring onto today's pastor, that they may prepare the bride of Christ.
Sifa nyingine ambayo Roho Mtakatifu anaweza kuileta kwa mchungaji wa siku ya leo ili ya kwamba akamwandae bi harusi wa Kristo.
Is that they must be born again.
Ni ya kwamba ni lazima wakazaliwe mara ya pili.
It's amazing today when you see the conduct of the pulpit.
Inashangaza leo hii ukitazama mienendo ya madhabahu.
Then you realize that wow, a lot of pastors are not born again.
Alafu unatambua kwamba wao wachungaji wengi hawajaokoka.
Oh, we accept homosexuality.
Wanasema tunakubaliana na ushoga.
Oh, the pastors, whatever. When you look at that kind of behavior and then you know that this pastor is surely not born again.
Mchungaji na mambo ya dhambi za ngono, ukiangalia tabia kama hizo, kimsingi unaona mchungaji ambaye hajaokoka.
Pastor,
mchungaji
must be worth following.
Ni lazima awe anayestahili kufuatwa.
Another quality that the pastors have lacked today that has made the church have this conversation of May 4th.
Sifa nyingine ambayo wachungaji wamekosa leo hii na ambayo imemsababisha Bwana kuwa na haya mazungumzo ya Mei tarehe 4.
They have lacked this quality because the quality here is they are not steadfast. So the Holy Spirit normally ensures that you remain steadfast to ministry.
Hawana hii sifa inaitwa uimara. Kwa hivyo Roho Mtakatifu atahakikisha kwamba wewe ni imara na dhabiti kwa huduma yako.
The pastor must be willing to lead.
Mchungaji ni lazima awe na hiari ya kuongoza.
A pastor that builds a holy church must also be able to challenge his followers.
Mchungaji anayejenga kanisa takatifu pia ni lazima awe tayari kuwatia changamoto wafuasi wake.
So that they get involved.
Ili ya kwamba wakahusike.
So that they begin to work it out in their lives.
Ili ya kwamba wakaanze kuifanyia kazi kwa maisha yao.
For example, you can lead them to evangelism.
Kwa mfano unaweza kuwaongoza katika uinjilisti.
Challenge them to go and evangelize.
Na kuwatia changamoto wakaende kufanya uinjilisti.
And they will learn a lot of qualities and characters out there on how to talk to people.
Na watajifundisha tabia
how
nyingi.
How to communicate the gospel.
Watajifundisha sifa nyingi kabisa jinsi ya kuwasiliana na watu, jinsi ya kuwasilisha injili kule nje.
How it feels to be rejected when you're trying to preach to somebody.
Vile inavyokaa kukataliwa wakati unajaribu kumhubiria mtu.
Another quality.
Na sifa nyingine
is that the pastor must know how to effectively preach the gospel. The word is effective.
Ni ya kwamba ni lazima mchungaji akajue jinsi ya kuhubiri injili ipasavyo.
Today we have a lot of inspirational speakers.
Siku hizi tuna wanenaji wengi wa kusisimua.
People that come to inspire, sometimes they are rented out to come to churches and inspirational speakers. They are like psychologists. They come to make the church happy. You know, they are very popular on TV sometimes.
Ni watu ambao wanaongea ili kusisimua tu watu. Hata wakati mwingine wanakodishwa, wanaletwa kwa makanisa, wanazungumzia watu ati watu wasisimuke. Ni mara nyingi unawaona hata kwa televisheni.
A pastor that will be the pastor of Christ today.
Mchungaji ambaye atakuwa mchungaji wa Kristo leo hii
will not yield to critics.
Hata jisalimisha kwa wadadisi.
Meaning does not yield to critics.
Kumaanisha kwamba hakubaliani na wadadisi.
Another character must show strong character, strong.
Sifa nyingine ni ya kwamba ni lazima adhihirishe tabia ambazo ni za nguvu.
Meaning
kumaanisha
he must be above board on moral issues.
Ni lazima awe zaidi ya kiwango katika masuala ya tabia ya uadilifu.
Now I am expanding to you because we don't have time. I'm reading through, but some of them I expand, like strong character. One of them must be above board on the following, on moral issues.
ninapanua mengine hapa kwa maana hakuna wakati, lakini kwa mfano hiyo ya kuwa na mienendo dhabiti ni lazima awe zaidi ya aibu kwa masuala ya uadilifu.
Must be above board on financial issues.
Ni lazima awe amepita haya masuala ya pesa.
Must be above board on family issues.
Ni lazima awe amekwezwa juu ya mambo ya kifamilia.
Another quality that the pastor who will prepare the end church, the glorious church, the holy church must have is must be joyous.
Alafu sifa nyingine ambayo mchungaji ambaye atamwandaa bi harusi wa Kristo ni lazima awe nayo ni ya kwamba ni sharti awe na furaha.
The Holy Spirit will always accomplish this again.
Roho Mtakatifu mara tena ni lazima ataweza kutimiliza hii.
Another quality must be transparent.
Sifa nyingine ni ya kwamba ni lazima awe wazi.
Open.
Lazima awe wazi.
An open book.
Kitabu kilicho wazi.
Anybody can read.
Mtu yeyote anaweza kusoma.
And the Holy Spirit will always ensure that.
Na Roho Mtakatifu kila wakati atahakikisha hiyo.
Another quality that the Holy Spirit brings into a pastor that will prepare the bride today.
Sifa nyingine ambayo Roho Mtakatifu anaileta katika mchungaji ambaye ataliandaa kanisa leo hii.
He or she must be trustworthy.
Ni lazima awe wa kuaminika.
Today most pastors are not trustworthy.
Leo hii wachungaji wengi hawaaminiki.
And when you are trustworthy,
na wakati wewe ni wa kuaminika,
you must show high competence for people to trust you. That man is competent. That woman is competent.
Ni lazima ukaonyeshe mienendo ya hali ya juu kabisa ndiposa watu wakuamini. Waone na kusema kwamba huyo mwanamume ana mienendo ya hali ya juu kabisa, ama huyo mwanamke ana mienendo ya hali ya juu sana.
The two most important keys that the Holy Spirit will use to draw people's confidence in you, trust in you, trustworthy, is number one, high competence, and number two, strong character, meaning above board on those matters I said.
Na zile funguo mbili kuwa ambazo Roho Mtakatifu atazitumia kufanya watu wakapate kukuona kama unayeaminika, ya kwanza kabisa ni kwamba utakuwa na mienendo ya hali ya juu alafu wa kuaminika.
Another quality that is lacking in today's church and yet they need it is called maturity.
Alafu sifa nyingine ambayo inahitajika katika kanisa la leo na ili hali hawana inaitwa ukomavu.
The bride of Christ must be a mature church.
Biarusi wa Kristo lazima awe kanisa komavu.
And yet when you look at the church today,
na ili hali ukilitazama kanisa leo hii,
it's mostly infant from the pulpit to the congregation.
Sana sana ni kanisa toto changa kutoka kwa madhabahu mpaka kwa washirika.
Why?
Kwa nini?
Because only holiness is the food that can mature, grow the church to maturity.
Manake ni utakatifu pekee ndio chakula ambacho kinaweza kulikuza kanisa mpaka kwa ukomavu.
When you feed on the gospel of prosperity, you can only end up with an infant church.
Ukikula injili ya ufanisi, unaweza tu kuishia na kanisa toto.
So the Holy Spirit would bring another quality called maturity to the pulpit.
Na kwa hivyo, Roho Mtakatifu ataleta sifa nyingine ambayo inaitwa ukomavu kwa madhabahu.
And they also must be knowledgeable.
Na pia ni lazima awe anaufahamu.
Normally the Holy Spirit is all knowing.
Kwa kawaida Roho Mtakatifu anayajua yote.
He is all knowing.
Anayajua yote.
So when the Holy Spirit is helping a pastor,
na kwa hiyo wakati Roho Mtakatifu anamsaidia mchungaji,
that pastor will be very knowledgeable on issues and things.
Huyo mchungaji atakuwa na ufahamu mwingi kabisa kwa mambo kadha wa kadha.
Another quality that is lacking at the pulpit that has made the church not prepare is this: respectability.
Na sifa nyingine ambayo imekosa kwa madhabahu na kusababisha kanisa lisijiandae ni uheshima.
The Holy Spirit will make sure that the pastor is respectable.
Roho Mtakatifu atahakikisha kwamba mchungaji ni wa kuheshimika.
Another quality that the pastor needs to have today to be able to build the holy bride is not lover of money.
Sifa nyingine ambayo mchungaji anahitaji siku ya leo ili kumjenga biarusi wa Kristo ni ya kwamba awe asiyependa pesa.
Not a lover of money.
Awe asiyependa pesa.
And this is a very big culprit here, this one here.
Na hii unapata kwamba ni mhalifu mkubwa kabisa mahali hapa.
Because everybody everywhere, the pulpit, the congregation, they love money.
Manake
the more the better.
Manake kila mtu kila mahali, wawe ni wachungaji, wawe ni washirika, wanapenda pesa. Yani wakipata nyingi ndio afadhali.
That is where the gospel of prosperity was birthed out from.
Na hapo ndipo injili ya ufanisi ilizalishwa.
Another quality that the pastor needs is that he must be able to manage his own family.
Sifa nyingine ambayo lazima mchungaji awe nayo ni ya kwamba ni lazima awe ana uwezo wa kuiendesha familia yake ipasavyo.
Another one must respond positively to God's will.
Na nyingine ni lazima aitikie na ni safi mapenzi ya Mungu.
And that's very important that the Lord may come through in the ministry. No resistance.
Na hiyo ni
blockade.
Na hiyo ni muhimu kabisa ya kwamba Bwana akapate njia katika huduma yake pasipo vizuizi vyovyote.
In Israel, whenever the priesthood resisted the will of God, the people suffered.
Kule Israeli, wakati wowote kuhani alipoyapinga mapenzi ya Mungu, watu waliumia.
Unity failed to exist.
Umoja ukakosa kuwepo.
Deliverance was not achieved.
Ukombozi haukufikiwa.
No healing came to the house.
Hakuna uponyaji uliingia kwa nyumba.
And there was no abundant life in the house.
Na hapakuwa na maisha tele tele katika nyumba ya Bwana.
Those same things are happening in today's church.
Na mambo yayo hayo yanatendeka katika kanisa la leo.
There is no peace in the congregation.
Hakuna amani kwa washirika.
There is no unity in the congregation.
Hakuna umoja kwa washirika.
There is no deliverance in the congregation.
Hakuna ukombozi kwa washirika.
There is no healing in the congregation.
Hakuna uponyaji kwa washirika.
There is no abundant life in the congregation.
Hakuna maisha tele tele kwa washirika.
Why?
Kwa nini?
Because the pulpit has resisted the will of God.
Kwa maana madhabahu yamekataa mapenzi ya Mungu.
So when the Holy Spirit comes to the pulpit today.
Na kwa hivyo wakati Roho Mtakatifu anakuja kwa madhabahu leo hii.
He will help the pastor.
Atamsaidia mchungaji.
To respond positively to God's will.
Akaitikie kwa nia nzuri mapenzi ya Mungu.
That God may have his way in the house.
Ya kwamba Mungu na akapate njia yake kwa nyumba yake.
And that begins by repentance.
Na hiyo inaanzia toba.
And that also comes to a place which this ministry has passed through.
Na hiyo pia inafikia mahali pale ambapo huduma hii imepitia.
Whereby, for example, for me on a daily basis, I live a life of adventure with Christ.
Ambapo kwa mfano kwangu mimi kila siku ninaishi maisha ya miujiza na Kristo.
If the Lord says to rain tomorrow, so be it.
Bwana akisema kwamba itanyesha hapo kesho, basi ndio hiyo.
If I'll eat tomorrow, then I know. If he says I'll eat, then I'll eat.
Na akisema nitakula kesho, basi nitakula.
Let his will be done.
Wacha mapenzi yake yakatendeke.
But boy.
Lakini.
It turned out that it becomes a beautiful life of miracle with Jesus.
Ikageuka.
Walking with Jesus on a daily basis. Every minute by minute.
Ikageuka ya kwamba ni maisha.
And it's bigger than the other life of trying to live your own ministry. Do your own ministry.
Ikageuka kwamba ni maisha ya kupendeza kabisa ya kuishi na miujiza ya Kristo kila siku. Na ikakuwa kwamba ni kubwa zaidi kuliko yale maisha mengine ya kufanya huduma yako mwenyewe.
The genuine pastor for today must love life.
Mchungaji wa kweli halisia wa leo hii lazima apende maisha.
And help people.
Na kuwasaidia watu.
Must also see good in people.
Lazima pia aone wema ndani ya watu.
Meaning being able to identify talent and gifts and then raise them.
Kumaanisha kwamba ni lazima awe na uwezo wa kugundua talanta pamoja na karama na kuwainua kuwasaidia.
The Holy Spirit also must today restore the church by bringing competence to the pulpit, competent pulpit.
Na Roho Mtakatifu leo hii pia ni lazima akalirejeshe kanisa kwa kuleta ukamilifu wa tabia kwa madhabahu.
Competence can be summarized very easily. I can just summarize it very quickly.
Ule ukamilifu ninaweza kuweka kwa mhutasari kwa haraka.
Is that as a church leader, as a pastor, you must know how to say what you are saying, how to say it.
Ya kwamba kama mchungaji, kama kiongozi wa kanisa, ni lazima ukapate kujua jinsi ya kusema kile unachosema.
How to plan it.
Jinsi ya kukipanga.
And how to do it.
Na jinsi ya kukitekeleza.
Competence.
Inaitwa uadilifu.
Then the Lord will draw people's hearts to you.
Alafu Bwana ataivuta mioyo ya watu kwako.
The competence of the Lord comes from the anointing of the Holy Spirit.
Ukamilifu wa Bwana unatokana na upako wa Roho Mtakatifu.
He will teach you all those three.
Atakufundisha hayo yote matatu.
And so, such a pastor must also cultivate competence among the people.
Na basi, mchungaji wa namna hiyo, lazima pia ajenge ukamilifu wa mienendo mbele ya watu.
Meaning you must be able to follow people's progress and help them.
Kumaanisha kwamba, ni lazima afuatilie maendeleo ya watu na kuwasaidia.
As they begin hospital ministry?
Wakati wanapoanza huduma ya mahospitali.
Have you walked with them to the hospital?
Je, umeenda na wao kwa hospitali?
Have you helped them how to approach a patient and pray for a patient?
Je, umewasaidia jinsi ya kumwendea mgonjwa na kuombea huyo mgonjwa?
The Lord is saying hands on ministry.
Bwana anasema kwamba mikono iwe juu ya huduma.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so all these things are important. The other thing the Holy Spirit must bring to the pulpit is discernment.
Na jambo lingine ambalo Roho Mtakatifu ni lazima alete kwa madhabahu ni upambanuzi.
And he says also generosity.
Na anasema ya kwamba pia ukarimu.
Because sometimes they are so mean.
Kwa maana wakati mwingine ni wachoyo sana.
Cannot reach the poor.
Hawawezi kuwafikia maskini.
Cannot share.
Hawawezi kugawanya.
It is so bad sometimes you have to buy salvation.
Ni vibaya kabisa kwamba wakati mwingine inakubidi ununue wokovu.
Or buy prayer.
Ama ununue maombi.
They are not generous as Jesus was.
Si wakarimu kama vile alivyokuwa Yesu.
So the Lord is saying he now requires pastors that the Holy Spirit will help to inculcate generosity.
Na basi Bwana,
generous with your time, generous with your life.
Na basi Bwana anasema kwamba hivi sasa anahitaji wale wachungaji ambao Roho Mtakatifu atawasaidia kuwawekea sifa ya ukarimu. Ukarimu na muda wako, ukarimu na maisha yako.
The Holy Spirit also today.
Roho Mtakatifu pia leo hii
will help a pastor create initiatives. For example, create a ministry for somebody. Create another on this side. He will always help you to generate a lot of initiatives in church.
Roho Mtakatifu atakusaidia pia ukaweze kuwa mtu wa kutengeneza na kuanzisha miradi. Kwa mfano, kusaidia mtu hapa kuanzisha huduma, kusaidia mwingine pia kuanzisha huduma yake, atakusaidia kuwa mwanzilishi.
But to start initiatives, sometimes the pastor may learn to take risks.
Lakini kuanza hii miradi wakati mwingine inambidi mchungaji ajifundishe kujihatarisha.
He said, "Let us begin an orphans ministry."
Anasema kwa mfano,
or an orphanage.
Wacha tuanze huduma ya mayatima ama tuanze makao ya mayatima.
Sometimes you have to take risks for this.
Wakati mwingine ni lazima ujihatarishe kwa sababu ya
hii. The Holy Spirit will give you the courage to face this.
Roho Mtakatifu atakupatia ujasiri wa kukabiliana na
haya. It does not always have to be about gain.
Si lazima kila wakati iwe juu ya faida.
And sometimes,
na wakati mwingine,
through those risks you learn.
Kupitia hizo hatari unajifunza.
And then you find out that turns out to be a very powerful ministry.
Na kisha unagundua kwamba hiyo inaelekea kuwa ni huduma ya nguvu sana.
But how will we support the orphanage?
Lakini je, tutasaidia vipi hayo makao ya mayatima?
And yet the Lord was saying, just begin it, I will help you.
Na ili hali Bwana alisema kwamba wewe anza tu nitakusaidia.
Just collect my orphans, I will help you. They are my orphans.
Wakusanye tu wale mayatima, manake ni mayatima wangu na nitakusaidia.
And when you are such a pastor that the Holy Spirit is helping to venture out to reach souls, to open up, to create initiatives.
Na wakati wewe ni mchungaji wa namna hiyo, ambaye Roho Mtakatifu anakutumia kuenda kuanzisha miradi, kuenda kule nje kutenda maajabu.
Then you cannot just sit and wait for opportunities to come.
Basi hawezi tu kukaa kungojea fursa zije.
You must pursue them.
Lazima uzifuatilie.
That's a powerful quality in today's ministry.
Hiyo ni sifa ya nguvu kabisa katika huduma ya leo.
You might find.
Unaweza kupata.
That there's a member of your congregation from a school.
Ya kwamba kuna
a teacher.
Kuna mshirika wako kutoka shule, kwa mfano mwalimu.
You can train that one to reach teachers.
Unaweza kumwelekeza huyo awafikie walimu.
Or a lawyer to reach lawyers.
Ama wakili awafikie mawakili.
So you have to be somebody willing to create initiatives in church. Because remember, the entire congregation is waiting on you.
Kwa hivyo, ni lazima uwe mtu yule ambaye una hiari ya kuanzisha miradi kanisani. Kwa maana, hawa washirika wote, watu wote wale, wanakutegemea wewe.
One of the qualities that today's pastor lacks, why the church has not prepared.
Moja wapo ya sifa ambazo mchungaji wa leo hii anakosa, sababu ambayo kanisa halijajiandaa.
Is that the holy pastor that prepared the church today must have listening ability.
Ni ya kwamba,
to listen to people.
Ni ya kwamba mchungaji ambaye analiandaa kanisa takatifu leo hii lazima awe na uwezo wa kusikiliza tu watu.
And I said,
na nikasema,
the ears of a good pastor must ring with voices of his congregation.
Ya kwamba masikio ya mchungaji mzuri lazima yawe yanalia na sauti za watu wake.
And that's why I said phones must be open.
Na ndio maana yake nikasema simu lazima ziwe wazi.
So you must get to know what's happening within your congregation. This particular sheep has this issue. This one has this issue.
Ili ya kwamba ukapate kujua nini hasa yanatendeka katika kusanyiko lako. Ujue kwa mfano huyu kondoo ana shida, huyu mwingine ana shida hasa.
Before you touch a heart,
kabla ya kuguza moyo,
you must know what is in it, what is inside it.
Lazima ujue kile kilichomo katika moyo huo.
So you must listen.
Kwa hivyo ni lazima ukasikize.
When you listen, you get to know what's inside that heart.
Ukisikiza utajua kilichomo katika moyo huo.
So you can touch it with the gospel then.
Ili ya kwamba uguze na injili basi.
It's very powerful.
Ni ya nguvu sana.
The purpose of listening will normally be to connect with them.
Kusudi la kusikiliza litakuwa kwa kawaida kuunganishwa na wao.
And also to learn from them.
Na pia kujifunza kutoka kwao.
Hallelujah.
Hallelujah.
And I mentioned so much, I think I need to expound a few areas here before we finish tonight.
Na nilitaja mengi, nafikiria itanibidi nipanue kadhaa hapa kabla tumalizie leo.
When I come back,
nitakaporejea,
I want to expound on this thing of positive perspective, positive attitude in ministry.
Ninataka kuzungumzia zaidi juu ya hiki kipengele cha nia iliyo safi katika huduma.
And then I'll also mention something to do with self-discipline. How come today's pastors don't have self-discipline?
Alafu pia nitataja jambo linaloambatana na nidhamu ya mtu binafsi. Kwa nini wachungaji siku hizi hawana nidhamu?
And then handle the last bit, teachability.
Alafu nitashughulikia awamu ya mwisho, moyo wa kufundishika.
Is this pastor teachable?
Je, huyu mchungaji anaweza kufundishika?
Because sometimes theological colleges,
manake wakati mwingine vyuo vya theolojia,
make you authorities.
Vina kufanya kuwa mamlaka.
So you are opinionated.
Kwa hivyo unakuwa unania fulani.
You hear them saying, what school do you believe in?
Unasikia wakiulizana, wewe unaamini kwa shule gani?
Do you believe in pre-tribulation or post-tribulation?
Je,
so meaning they have already made up their minds, they cannot be taught anything else.
Je, unaamini katika dhiki ya awali ama dhiki ya baadaye? Kumaanisha kwamba wamekwisha kufanya uamuzi, hauwezi kubadilisha akili zao.
May the Lord bless you.
Bwana na awabariki.
Thank you.